Nasanze ureba inyuma kandi nje ndeba imbere Ibyo umutima wawe ushaka sibyo nkeneye Uri indyarya urumune buri umuhemu Kandi kubana nawe n'amahoro nabigizemo Nasanze inshuti zawe zitankeneye Gusa nanjye zanjye ntizikigukeneye Urasuzugura uriye nzu urikunda umwanya ntabwo utajyeho nanjye ukagenda wicuza Nta na kimwe wishuza nawe nta na kimwe unyishuza Ndakwanga nawe nushaka unyange I hate you Never think about me cause I never think about you too Ndakwanga nawe nushaka unyange I hate you Never think about me cause I never think about you too Amatwi yawe yafungure Unyumve neza kandi wumve yuko ibyo ndi kuvuga mbikuye ku mutima Twapfuye ubusa Ibibi nibyo ukora gusa Umusongo nteye intimbo nteye kandi ugiye wibuka yuko wananzigiye ishavu ku mutima Nta na kimwe nkwishuza Nawe nta na kimwe unyishuza
I never think about you too.